Inje yenza ngibulala abantu othi ngibo. Inje ngicabanga mangidonsa imagazini, ufuna isithombe segazi khala ubugobhogobho. Oh, kulala kumina kusegazini. Inje ngicabanga mangikudonsela ugoni. The only thought ukuthi long ngifuna gone. Ngangisola kuqala manje angisayisoli, ngikwaze ngibona amanyala manje angisawaboni. Ngikubulala ngihleka ngoba sengijwayele, mase ngijwayeleka ngibulala umuntu ngihambele. Ngihlale ngifuneka maphoyisa ahluleka, nawe ngifunazi ukuthi mefika la azodubuleka. Gazi ulibona lehla ngikuboboza, melikhuluma liyahleba ngoba liyagoboza. Ngothayela ngikubhokodele, ngifike emngcwabeni wakho ngumxhosa. Ngikubingelele ngikubulele, ngikuxhonxa nangesibhamu ngifayele. Mihlangane ebusuku kuyokusiza ukuthi ubaleke. Ngihlale ngibulali mina phela umbulali, namangazi ukuthi yini eyenza ngibulale. Awenza ungibulale mfethu, ungaze ngibulale. Ngisinengise emphakathini kuyosiza ningibulale, ngoba mangisakhona nonke ngisazosafarisha, ngisazoniterrorize nonke, ngisazonipambanisa. Ngihlale ngibulali mina phela umbulali, namangazi ukuthi yini eyenza ngibulale. Awenza ungibulale mfethu, ungaze ngibulale. Ngisinengise emphakathini kuyosiza ningibulale, ngoba mangisakhona nonke ngisazosafarisha, ngisazoniterrorize nonke, ngisazonipambanisa. Nina ningakafi kahle ma ningakangihlaseli, samele ngicwante nje kahle mina ningangifaseli. Uzobisha kabuhlungu muthi uzongiyela emaphoyiseni, nawaya ngisho abo boyzen azojika endleleni. Ngoba yazi ngihlalaphi kodwa manje awezi, noma ingqondo engekho hlambe empty upstairs. Amakhehla amadala nje angenamsebenzi, bahlalela ukufutha amakhanda lapha epolice station. Bantu bayafa la ngaphandle bona abatheshi, kanti ukephi umsebenzi wabo? Angi-understandi ngoba nikhokha i-tax, badinga ukudonswa ngempama. Bacathe ibheji into yokudlala, nithembela kulezo yimpathi. Nina nigcwele ukudlala kini singena necapa, just for ukuhloniphisa. Ngishiye ngivale ngehlahla, ngiqede ngibuyele ekhaya. Vele ayikho indoda engithusayo, nonke nihlaya. Ngisaba umuntu oyedwa, nibe nibaningi ngokuhlala. Kasi sekwagcwala amageya nekhombi nje, mele baye emhlangeni ngoba bazintombi nje. Ngihlale ngibulali mina phela umbulali, namangazi ukuthi yini eyenza ngibulale. Awenza ungibulale mfethu, ungaze ngibulale. Ngisinengise emphakathini kuyosiza ningibulale, ngoba mangisakhona nonke ngisazosafarisha, ngisazoniterrorize nonke, ngisazonipambanisa. Ngihlale ngibulali mina phela umbulali, namangazi ukuthi yini eyenza ngibulale. Awenza ungibulale mfethu, ungaze ngibulale. Ngisinengise emphakathini kuyosiza ningibulale, ngoba mangisakhona nonke ngisazosafarisha, ngisazoniterrorize nonke, ngisazonipambanisa. Nayi advise eqhamuka kumbulali, umuntu menibulala nani mbulaleni. Nizobe ningabulali but you have to break the cycle. Nizobe naka umphakathi osekuphepheni, vele ubugebengu abukhokheli. Nalo nibulalayo uma ningamhlasela naye ngeke aqe. Abantu abawo 1000 uxhaxhe, umphakathi wonke basaba umuntu oyedwa. Mhlawumbe nabangani abawu 30. I-disgrace. Ni weak. Maybe you do deserve to die. Ukenqo. Ha 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 ha